be hekima baba waitete tusiwe wakimbizi kwenye taifa letu, tuende wapi baba tusaidie. Wasiwe chanzo cha kuvuruga amani yetu, uwape hekima baba waitete, tusiwe wakimbizi kwenye taifa letu, tuende wapi baba tusaidie.
Now we